just wanna spend my life with you for the rest of my life.
It's okay,
baby. All right.
I just wanna spend my life with you, baby. I just wanna spend my life with you, my darling. Ni feo ni sike ufi ni kusike mpenzi. Kama kitanda ni tuku wote, kabri ni tuwe wote, yeah, mpenzi. Turn around ni kumbie, hakuna wewe bila mie, hakuna mie bila wewe, la sisi. Umebariki wa roho mpenzi, ufituzika ni wangu la sisi. Wakileta choko choko mpenzi, hatuna time to put peace. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleza my boo. Usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleza my boo. Usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Mimi kama wewe, wewe kama mimi. Na haijalishi kina kipi nimezama penzini. Wanatamani kuona tumetemana, lakini sisi ni watu makini. Vikiumana nisiria wena mimi. Kitu nachopenda unakomana shida. Hata nkikosa ntakikisha unakula unashiba. Pesa na zawadi ni vitu ambavyo vikupi shida. Unaita vitu vya kawaida, upato vikose barida. And I'm gonna marry you, I swear. Ukiacha baba mama, you're the only thing I care. We're so getting bovu, so sitaji kuona spare. Sema unapotaka kwenda, promise I'ma take you there. Kustaka upato na tamando, mana kipiga kazi na chungamka. Naletaga na vipiza, wasione mtoto mzulo. Kazani the girl, wasione tuchombo, kasema kifaa. Unanifana kufaa, shida zako za kwangu nazivaa. Mimi na wewe kwa shida na bra.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
What's up my boo,
usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Watagawanya na kutoa.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell me baby,
usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. Tulikutana wawili mpenzi, tukigomana wawili mpenzi. Yanani ya baki ndani mpenzi. Ayaya, viko vitu vya kunitenganisha navyo, ila siye niliye na esasa. Sababu niliapa kumpenda kama kutomwacha. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
It's Arvala baby. This is Banaba Boy Classic with my boy Lunya Boozy. Golden never gets older baby, yes sir.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell your friends, tell your best friend, we're back in the game.